magoti na sale, na shukuru Mungu wangu kwa kunipa siku njema. Ni wakati kutafuta, mina kwenda kujituma, na jioni ikifika nitapiga tu hesabu.
Walisema, walisema wazisonga, walisema, walisema wazipenya, na maneno yao machungu yakaja yakakuvunja moyo.
Haijalishi una kazi wala bazi, simama imara, wakazana na sana, ni mapambo yetu ya mtaa, ila mambo ya kukwaza hayo yote yatupe pembeni. Vita na tia fura, umaskini siyo donda ndugu usiyoweza kupona.
Every day, kila siku, siku na mchana na kazana, I make a step bola kizidi kuni bless. Ndiyo niko hapa, najiamini, nina imani, na lenga stress, na believe, nita rise, nita shine. Na walk down to my goal, I stand tall, never to stagger, na kata, never to be a beggar. Mola kiwa na mi, I don't give up, na believe I can. Yes you can, kama Obama, ongegi matama. Life is a struggle, haijalishi kama unasiku sana, omba mola wako.
Faith and motivation.